You are in the mix with your favorite boy. You are in the mix with your favorite boy.
Now hear this.
Now hear this.
Oh yeah.
Titan boy.
Oh la la la. Leo siku yangu mimi sajikoki.
Are you serious?
Oh la la la. It's my birthday, wacha tule keki. Oh na na na. Leo siku yangu kwani kuna party.
Pull up. Yo. Pull up. Let's go.
Danny boy.
Oh la la la, leo siku yangu mimi sajikoki. Oh la la la, it's my birthday, wacha tule keki. Oh na na na, leo siku yangu kwani kuna party. Oh na na na, it's my birthday, wacha tule dansi. Oh la la la, leo siku yangu mimi sajikoki. Oh la la la, it's my birthday, wacha tule keki. Party. Oh na na, it's my birthday, wacha tule dancing. Ay, my baby boo, wajua leo ni siku yangu. Ay, my baby boo, ninachotaka uniridhishe. Ay, my baby boo, wajua leo ni siku yangu. Ay, my baby boo, ninachotaka unifundishe.
Baby girl nishapenda pia, sikiza moyo wangu vile unakwenda mbio. Ay, baby girl nakutaka dia. Ay, baby girl nakupenda pia. Ay, baby girl tonde mpaka chini basi, ingisha kidogo pinda mugongo basi. Fanya mambo, fanya vituko. Ay, fanya mambo, acha utoto. Ay, fanya mambo, nataka algogo. Penzi la kutonia, siwezi taka toto. Ay, nakutaka mama, mwenzako nimepata, sija kuacha sana. Sita data, moyo wangu sana unadunda, ukisema utaki mwenzako ninapagawa pia. Ay, nakutaka dia, mwenzako nishapenda, nakuitija pia. Ay, baby girl, nakufata pia, ukinipa sikatai, itagwara pia. Ay,
nasikata tu kidogo,
enoma sana,
nikupakie kimoko, nikuchape na kiboko. Nasikata tu kidogo, ingishie kidogo, nikumakie kimoko, nikuchape na kiboko.
Ay,
wajua kwako nimebaini, baby nimebaini, takunywa adi ready whiny. Adi lady whiny, wajua kwako nimebaini, baby nimebaini, utakunywa adi lady whiny. Adi lady whiny.
Ay, baby girl nakupenda pia, sikiza moyo wangu unavyotata pia. Ay, leo tutakesha kabisa kinyama, lakini nakucheki tutakunywa bia. Ay, baby girl nishatata kinyama, ukikosa kukuja uniambie tena. Ay, sitataka sitakudata, mwenzako nimeshapata, sitakufuata. Ay, cheza chin, cheza kama wewe pia, cheza chin, fanya mambo pia. Ay, cheza chin, takudata pia, baby girl nakufuata, takueleza pia. Ay, fanya mambo baby, kweli tutakesha tutacheza daily. Sitataka mapenzi ya mbali kwetu, mbali kwa tutaruka kivyetu pia. Ay, nishazingatia, baby girl kakumbia, nakutaka pia. We, tutakesha kinyama, kwako tutafuga, tutaruka kinyama. Fanya mambo, fanya haraka. Ay, fanya haraka, tena upesi. Ay, tutakesha, kesha. Ay, tutaruka, oh, kuruka no! Tena. Ay, baby girl, usikuje kijani, nipigie simu, utekuje kijani. Moyo wangu nisha zata, mwanzako nisha penda, siwezi kukuchanganya na penzi ya kimoro pia. Ay, baby, tuende mpaka chini zunga jumu. Baby, nakwambia nitaka mtu. Baby, nitafika tu mapema tu. Baby, mapema usichelewe pia.
Now hear this.
To the right, shingo, to the left,
Kware. Kwake nimetulia kafanana na Zare. Toto kamebukia basi cheza mama. Waonyesha unavune nguo kwa ilushani bamba. Mtoto kweli utaniwa.
Kila time na furai, love yetu kila siku, nawe kila time na simai.
Serna.
Titan boy. Ni janga limetokea ulimwengu mzima sote tunalia. Sisi vijana da tunaumia. Sijui tufanye nini ama tutende nini kwenye hii dunia. Afrika Mashariki, Kenya, Somalia, mpaka Tanzania. Amerika, Afrika. Oi, hakuna tiba. Mwenyezi Mungu, tunakuomba. Yeah.
Hili janga la corona limetukumba. Nauliza kweli tutapona? Ewe Mola tusamehe. Na hili janga la corona
Titan boy. Titan boy. Titan boy. Ni janga limetokea ulimwengu mzima sote tunalia.
Oh no.
Kina dada kina mama sisi vijana da tunaumia. Sijui tufanye nini ama tutende nini kwenye hii dunia. Afrika Mashariki, Kenya, Somalia, mpaka Tanzania. Amerika, Afrika. Oi, hakuna tiba. Mwenyezi Mungu, tunakuomba. Yeah.
Hili janga la corona limetukumba. Nauliza kweli tutapona?
Are you serious?
Ewe Mola tusamehe. Na hili janga la corona limetukumba. Nauliza kweli tutapona? Ewe Mola tusamehe. Nikitazama kwenye runinga matukio yanatisha. Na nikirudi maredioni ni habari za kutisha. Watoto wanalia na njaa, hakuna cha kuwalisha. Sijui kama nitaiona kesho, naishi kwa kubahatisha. Ewe Mola tusamehe. Naombi, nimeomba tusamehe. Niko chini ya miguu yako nisamehe. Haya, yeah. Na masikini yanaumia, hakuna wa kumsaidia, ila ni kwako Mola tunakimbilia. Utuepushe na corona. Na masikini yanaumia, hakuna wa kumsaidia, ila ni kwako tunakimbilia. Ewe Mola tusaidie. Haya, ni janga la corona. Tuepushe.
Tunakufanya tunani. Corona unamumiza nani? Corona kwani wewe ni nani? Corona unaleta shetani. Corona, nini tumekosa, umetusababisha. Mbele ya tuni tunaona tukiza. Usafiri umekwisha, visa hakuna. Wakenya ngambo wanabaki, wanalia. Oi, corona, yeah. Corona, masoko yamefungwa. Shule zimefungwa. Kanisa kuna dua. Oi, tunagua. Oh, Wakenya, naomba tuwe na utulivu. Ili janga nile tusote. Tuweze kufata mashati, kuosha mikono, tusitengamane na watu. Na pia ukiona, wahi mpia hospitali. One life. Hili janga litaisha tu.
Weze kuomba Mwenyezi
atuzidishie.